nilishapoteza kulale. Nimebadilisha kozi mimi mabibi nimesomea kulale.
Mwendani
nishadiriki mapenzi mimi faili nilishapoteza kulale. Nimebadilisha kozi mimi mabibi nimesomea kulale.
Mimi nikikwacha, mimi nikikwacha. Mimi nikikwacha, mimi nikikwacha. Mimi nikikwacha, mimi nikikwacha. Mimi nikikwacha, mimi nikikwacha.
Ufanye nini maidia? Sicho kijua, sijapitia. Utumbo ndizi tembele bamia, washanisumbua, sasa nimekuwa.
Napoteza makarata kichwani. Napoteza makarata.
Ai baba.
Nishahidi ni mapenzi mimi, faili nishapoteza kulale.
Ai baba.
Nikiamua kuipumzisha akili, kuna mambo siwezi kufanya kinyume na akili. Israeli akiamua kuchukua roho kuacha mwili, ni mipango ya Mungu kupanga roho kuacha mwili.
Adasto mwili wachocha kaza kitambo, sasa nguo alitumia kuendesha maendeleo na wenzao.
Download kupitia dachimsafi.com kupata nyimbo mpya.